money now, say?
Zero!
Right, that is that, right?
Yeah!
Can you tell us any nimbo? Fast, nimbo!
Jensi!
Abba!
Jensi!
Abba!
Jensi Abba!
That's why people vomiting! That's why people vomiting!
Jensi!
All right. Nimbo hii kutija tukai.
Eh? James Ndoipa.
Eh?
My James Ndoipa.
Oh, germs are bad.
Yeah.
Eh, mwana dipinda. My germs ndijani.
Ndi zilombo.
Oh, ti zilombo?
Eh.
Oh.
Tomasi doneka ndi maso koma ndi microbe.
Microscope.
Yeah.
Oh, siti maoneka ndi maso?
Eh.
Ah, ine ndi nathi kutiona.
Astore Workshop Tsopano akupatsirani programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu, komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS, SHIN, munduna wa zamapunzi.
Kodi nchito yolimbikitsa umoyo wabwino mskulu za primary ikuyenda wanji? Ndiye nkani mene tabweletsa lero ina ndi Uncle Z ndi kulandire ni nonse amene mkufira program ya Afike pakalipano komanso mskulu za tuzonse za Afike po welcome. Lero tabweta mosi yana pongondo tawe zose tipatia tika fuso lero tipatisa badala mawa tipatisa lero tukupatitsi ratu tukupatisa ni mwai tifuro zireni kodi mwakonza zotani temu ino, kapena sabada ino, kapena sabada la mawa, mwakonza zotani, paskulu panupo, polimpikitsa umoyo bwino, tanzera bwino, majiro bwino, paskulu yano, mwakonza zotani. Tidziwi tani, anazuru ama tipatisa manambala, ntawe zonso weyankirapo.
0884-857-001. Komanso muta kutumiza yankulano kudzela pa WhatsApp ku nambala hii, 0995-517-930. Nibwezanso nambala yo, 0995-517-930. Komanso osa iwala kuponyaso mu boxi pa sukulu ya nupo. Mwayumene umaka maka tupangira ana ku primary school. Maka maka sukulu zomwe muli project ya Afikepo. 150 schools kuno ku Malawi.
Alright, pakali pano tili pa sukulu ya Mtangatanga. Chikangawa zone, ndipo sukulu ya Mtangatanga ili mbali mwanseu. Mkamachuka ku Mzimba kuti mukupita ku Mzuzu. Musa nafika ku Chikangawa. Mafika kaya pamene pamachida kuti pa Riply. Ena mati pa Viply. Kwa ndipo mpa anosu pa Viply?
Chimozi. Yeah.
Rai okay na Viply. Yeah. Pano ni Riply.
Yeah.
Okay, alright. So no, pano tini ndi anaskuru osiana siana mene apezeka pano. Kwa ndipo li maklasi ya nji pano? Standard. 5 ilipo?
6
7 8 ilipo?
Yeah.
Oh, okay, chabu ino. Sitili, ndi anawakati zisi ndapunzite? Nkulu, tukutuwe.
Ndi ni Geoffrey Kaonga.
Geoffrey Kaonga.
Mpunzi wapano pa school.
Mpunzi sa standard jani?
Standard 8.
8?
Yeah.
Klasi ya maeso?
Klasi ya maeso.
Hey.
Yeah.
Manja mwao! Right. Sali wonka alisa ndi anzao apati ndi ahedi apa lupa skuli ya Mtangatanga ahedi kupate ni moni umoni ndi wanu
chawina chawina
mwaula ndira
daupokerera
mwaupokerera
daula ndira
na mwoko wa ringa
mwoko ya tatu
hey. Ahedi zina
ine ndi ne wachawula vinkumbo yes
oh.
ndetu
skulu ya Mtangatanga pali ana angati
pa school bano paliana 1336.
Ana amenewa apunzitsi alipo angati.
Apunzitsi pano pa tose kupazika kupatikiza ndine tripo 26.
26.
Eh.
Akukwanira?
Ah, sasa kukwanira.
Pa ratio ija, kodi ratio imakala bwanji?
It's 1 to 60.
Ndiye ratio ikumakala bwanji?
Papa, it's 1 to 150. Makala simwina, it's 1 to 180.
Eh. Akuchirugana.
Ndi 28.
Inu, ana 1,000 chaguti community yake yomwe?
Community yomwe?
Eh, mule pali antu.
Pali antu, nangasi company, inalimba antu ambiri. Tingu na wudi ziko losla Malawi lilipa.
Inu ahedi? Madam, tukupatia ni mwoni? Timanyeni?
Ndine Mrs. Mary Banda.
Mary Banda.
Yes.
A madame wa kuyo na kunyadila makola wa? A Mary Banda ati palireni inuyo matenga po gao lanchi pa skuli ya ntangatanga kuwane sisa kuti nutrition ikuenda bwino health ikuenda bwino sanitation ikuenda bwino water ngani ya madzi madzi akusama lidwa what role do you play? Kuma tiangule mchicheo.
Maka maka ineyo nchito emene ni matengila po kwa mbili kuno kusukuru. Kwa hali mbikisa ana pankani ya mapunziro choyamba. Chachi wili.
Mapunziro atani?
Apite pasogolo ndi mapunziro. Asango sila panjira. Ayikoma akale ana okweza ziko la Malawi. Chifukwa mwana akalimbikira sukulu ama kala ozimira paeka komaso kutandiza banja la kwao. Komaso kutandiza so mtundu wa Malawi. Zose zofunikira ndizimene matengerapo kwambiri mbali. Komaso mbali ina ndione na kuti ana tuone kuti kodicha kudia chimene amadia ndicho samalika. Kapena sicho samalika. Chifukwa chiyambire ni chapalatu pano pa sukulu ya Mtangatanga sina sipana pezekepo kuti mwana mwina akapena wasegula mimba chifukwa cha
chifukwa chetu wadiapala
wadiapala kusukulu losapya apopo ai tikukana nditu kwa mama siku wose amadiapala
ndemone sisa mwanji kuti palali kapena chakudyachi ndi chabwino bwino chiri safe
tika chiphika chikapya ndi malawa kayefeyo
Mbale zingati?
Zorawa.
Ahende Malawa nao?
Ya kaya. One chakudia chimena madia nao kuti kwa dinjabu inoma zofu nigira. Ahende alawe achuone kutika chakudia chiribwaji.
Chabu ino?
Yes.
Inenda kutokozani Madam Mary Banda.
Siko mwambili.
Tanzindi ukondo nzofu nikira Kuti mwana wa sukulu azichita wino Zama gulu sikisi ajeko mwanayo Chakuja chakatuta mumpateko musamane Mama wa masana mazulo azija so mwanayo Kupatikiza ndiza kujazina zo onjezera Aie a Kupita kuskuru, mana asambe Zofala zake, zikaleza ukondo Mkalasi, mana sakale pafumbi Afunzi timakolo Titandizane za ukondo pasukuru Kumbe kuti koma songala ndeza mazi Zimbuzi za wino zimatandi zira ukondo Umoyo wa wino Tikatero tampata mwana wa primary Zombu yenereza kuti alandire Makuziro a wino Afikepo
Ana school money no se?
Zira!
Right, tapesana, right?
Hey!
Can you pass any nimbo? Fast, nimbo!
Jansi, Jansi, Jansi!
Abba!
Jansi, Jansi, Jansi!
Abba!
Jansi, Abba, Jansi, Abba! That's why people
vomiting! Hey!
That's why people
vomiting! Hey!
Jensi.
All right. Nyimbo hii kuti jaku kai.
Eh? James ndoipa.
Eh?
My James ndoipa.
Oh, James are bad.
Yeah.
Mwana dipinda. My germs ndi jani.
Ndi zilombo.
Oh, ti zilombo?
Eh.
Oh.
Tomasi
duone
kandi maso. Tomasi duone kandi maso koma ndi microscope.
Microscope.
Oh, siti muone kandi maso?
Eh.
Ah, ine ndi mathaku tiona.
I'm not going to be able to get my machine.
What happens?
Ngari wase gula ngari mwana wase gula mimba ndori pamene wopo ndori school wajomba ndori mapuzo yake akubwela mbuye eh koma ngakhala zoti mwina wagwisa njito sopo kuzitereza kachirombo ka James ndori mwina mapuzo yake apita pasogola ndipo sama kaso atanga
good machiruka
sugunyisa Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS. Shin, Munduna Oazama Prusio.
Kanyimbo kameneka tukuimbira nonse apunzitsi pa mtanga tanga full primary school chikanga was on kumzimba sawa.
Kuti bazwa ire mazam kadabuka. Sereni munuka te mukata buke.
Tseratu kuti pankhani ya umoyo wabwino tanzi labwino msukulu majedo yabwino zikungoone tseratu kuti anzathu akumtangatanga apita patsogolo kwambiri chifukwa ana akutha kufotokoza momveka bwino chinthu choyamba chimene timatha kudziwa tikafika pa sukulu nchoti ana ngati akufotokoza mfundo zawo momveka bwino kufotokoza majeremusi ndi chani kufotokoza kuti tingapewe bwanji ubwino wa sopo kufotokoza majedo yabwino ndi chani zimenezi zimaonetsa kuti ntchito ya Afikepo ikuchitika bwino mu sukulu za primary
Anawafikepo.
afikepo.
So no ma germs amene watingali mbane nao manje. Titati ndi fasilikale.
Fasilikale.
Asilikala Malawi. Tavala ujeni ma boots athu chani tanyamula mfute. Tinga popole bwanji ma germs amene. All right. That's so many bajadoka. Okay, chabwino, yanko labwino kwambiri. Kusamba manja ndi sopo ndi njira yofunikira kwambiri imene imathandiza kuti ana asikulu tizitha kupewera matenda. Chifukwa choti sopo amapachani. All right, chabwino. Pombano, tili ndi Georgina.
Yeah.
Georgina afuna ati uze ndakatulo poem. Tiana Georgina.
Zinanga nne Georgina Mwira. Ndi mapunzira kumtangatanga standard 8. Ndili ndi ndakatu.
Chabina.
Mutu wake ndampesa wanga saba. Ndampesa wanga saba ina. Isengani galera korende mpesa. Ndampesa wanga saba. Korende mpesa saba. Nenda mabukulu siana siana. Monka nafika kwa fika hapa. Anandi usakuru ufuna chani. Nane na kori tufuna saba. Anandi usakuru saba wako kuna mpesa. Ngasopo ndikachonga kuti vairedzi ndi masamba mmanja pori akandiona kuti ndansi ya marikodi wandisiye nena singa kusiye sifuka kuti ndiwe special wine sipecherale pachizungu chani chati timati sipecherale ndampesa wangasopo abaenzi alongo muli nawo one sopo ndampesa wangasopo
Iwe ujani Georgina odie chani leo?
Ii, pori ndi makonda sima ya telele.
Okay, nda impezo yanga ndakatilo. Okay, chabwino. Alright, paliso inasa. Dixon.
Dixon.
My name is Dixon Piri, and I have a poem. The title is Be Wise Boys and Girls.
Oh, chabwino.
Be wise, boys and girls. Eat balanced diet food. Balanced diet food reduces malnutrition. Be wise, boys and girls. Do not smoke. Smoking is bad to your health. Smoking causes cancer. Be wise, boys and girls. Do not drink Riku or Kachaso. Drinking beer makes heart and body to lose more water and less thinking capacity. Be wise, boys and girls. Eat 6 group of food. When we eat 6 group of food, we build our bodies. Be wise, boys and girls. Brush your teeth regularly to avoid tooth decay and bad smell. Be wise, boys and girls. Brush your teeth regularly to avoid tooth decay and bad smell. Be wise, boys and girls. Wash your hands after visiting the toilet.
Be
wise,
boys and girls. Okay, excellent. This is excellent. Pasiku yamtangatanga basiti kuyamba kucheza na zamva magulu azakuja ndeno makulu azakuja ine madzi wa mchijewa azokutisa. Ujani zama samba zama futa ndingo fika pa mtangatanga ndazipeza zomwenzo koma zili mchizungu koma kula kulu ndita tuuze niko makulaza kuja mchizungu the 6 food groups tiambe iu wapangapoi tipeze ina pamine 1
vegetables legume fruits
carbohydrates
staples
animal food
Fats and oils. Ineyo ndiko yamba lero kumva maguru sikisa mchizungu. Kodi mchizungu mliso uje ni maguru sikisiso? Kwa ndiye mwachura bwino mwanje. Taseka niso mchizungu? All right, okay, chakuya izo tupakabila na nkani ya za kuja za makulusiki siko maso nkani ya majeremusi. So bano inendufunya ni sabu na zonse, adi?
Yeah. Nanu nso sabu na zonse, don't give up.
Don't give up, huh? Okay, that's a good
time. I'm going to Makande. I'm going to school in Oya.
Makande? Makande, Ligan.
Gowe.
Gowe.
Gowe. Gowe. Gowe. Gowe. Gowe. Ndiku chani ndiku tiranga ndendero kuti zinawa sasike kwambiri.
So Mtanga tanga. Mtanga tanga. Aya, aya, aya. Tifuna kuti timve kuchokera kwa aphunzitsi ba patron kuti kodi mwakonza zota nde kufunsa funso pano ya kupulitsa funso pano aphunzitsi amene atakhale akuyankha apa ndi amene lero titapatse zitenje moti iniyo mukango yankha mungodziwa kuti chitenje chikupezani kumeneko
0884-857-001 komanso mutha kutumiza yankho lanu kudzera pa WhatsApp ku nambala iyi 0995-517-930 Nibwezanso nambalayo 0995-517-930 Komanso osa iwala kuponya somu boxi pa sukulu ya nupo Mwayumene umaka maka tupangira ana ku primary school
Yeah, ineyo nene mero nikajirwa Nene mpuzisi panu makumbu sukulu Nene membala wa radio listening Yeah, ife yo tinabiala maluwa pa sukulu patrupo One, kuti maluwa wa akukongole saba malopo Two, pa sukulu patrupo ati ndi garden Ndi garden mo tinabiala mwa masamba Ndi kukana tizirumbo timene timaononga masamba atu Timabiala masamba pambali pakepo Timabiala maluwa kamene Kuti timasambatu asamadi edwe Ndifuwa chake chimene tinabialira maluwa meneo And pasukulu watu tinabiala mitengo ya zipaso Mitengo ya zipaso imene Tinaibiala ndicho linga chonena kuti Zipaso zo zikayamba kubereka Anao azizadia za kudia Zojokira kuzipaso uko Pama guru siki sama diedo ya kwenu Zipaso zundi zimene zima vuta kwa mbili Ndiye feri ufuna uta anatu Aziza diaza kudia maguru wose six Ncholinga jodi awanao azakari ana anzelu Zigo mwa mbili
Kufuma kuno ku St. Mary's School kuno ku Chanyama Zone kuchokera kwa Gonti kuno ku Nzimba ifeyo tinangoendaenda kupeza kuti makomo mwa mafumu umu pamozi ndi ana muli madrawa amena mama komanzi aja Tinaendera madrawa woko ma muli zinyalala zosakambika za zimbe Ndipo pali matope madrawa ena ali ose pali matope Ndiye maganzo kuti tipite tikapuze vanthu zokhondo nkhani ya manzi tinalephera chipo yoti ipo tinaganza kuti mwina titengepo gawo ifeyo loti tikoze koze madrawa osa tisesesese tichose zimatope zimene zili paja kenaka ndikuwauza mafumu kwa hapa puzilo hote aziteteza pa madrao pa aja kutipazikala pa buino so plan ya tui taikoza kutisabata ino tipa ngazo mwezo otipite madrao ena ali ose amu mafumu makomo mao kutitika koze koze tika jose jose zimatope zijia pa mozi ndi ana kena haka tiauze mafumu kuti azingodola ntengo kuma chimangirira chiujene kumangirira chidirau chija kuti chitetezedwe chipo yoti pamene paja si pali bwino pamabwera ngombe kumama manzi chani chani kena kankunangirapo kuipisirapo inwa azi okay shabwino kuchokera kuno ku sentimene sukulu kuno kushanyama zone ndiye plan ya trimene takoza iyi kuti tipanga So, siku zinachulidwe kuti likali tikoma nsabata ino yomwe ino Tikoza, chabu ino tatokoza zishunga
kazi muli bwanji kuno kumtakatanga mzimba kuli makola isi panjimwa sono danuzika kuti pake tipake kadimba tapanga isi kama kuti vungoma tinafo ipo ufu tuengi nao kwenye tukumbo kuti na dende inu mpangwe kwenye sume mpangwe mumu tigulisengepo kutigule kinyak dende tunyaka utu kama sinasinda yeo ndine kaonga na mnyana uyu
Benjamin Chinoko patron wa the bridge
sivu wamili mwani
Mwaitu opata nsalu ya afikepo udakalipo titiwiteni kodi mwakonza zotani ndia kuti anzatu watatu wabina apatawa zao zaenda Nanunso mukonzanso kupata chitenje chikongola cha afikepo titiwiteni mwakonza zotani kutumiza utenga kuma namba lawa
0884 857 001 komanso mutha kutumiza yankhulano kudzera pa WhatsApp ku namba la iyi 0995 517 930 nibwerezanso namba layo 0995 517 930 komanso osayiwala kuponyanso mu box pa sukulu ya nupo mwayi umenewo makamaka tupangira ana ku primary school
kusintadziko usula ana
Mumamvera program ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la program imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wazama punzi.
Anawafikepo. Aha. Anawafikepo. Aha. Anawafikepo.